Ndakulandirani ku Malawi, dziko la mkaka ndi njuchi. Usatere mavuto akuluma, dziko lomwe silidafikepobe pa nkhani za chuma. Dziko la tonse koma osangalala ndi ochepa. Ndalama ya Malawi kuchepa mphamvu nthawi ndi nthawi. Katundu kukwera tsiku ndi tsiku. Achinyamata ambiri omaliza sukulu za ukachenjede koma ntchito olembedwa ndi ochepa. Mabizinesi anayanja anthu andira makale, mavuto kuchuluka, upsa ngati chigumu, pamwamba moto pasi moto, dziko lathu timayendera chisomo. Ndatitu takulandirani ku Malawi, dziko la mtendere koma lakatangale ndi ziphuphu, dziko la anthu ansangala koma okwiya ndi zochita za anthu andale awo, anthu opemphera ambiri koma akuvutika mu mphawi wadzaoneni. Njala nthenda ndi sanje ndi zomwe zinadzadza mukadziko kochepa kaleka. Maskando ndi omwe tinapanikizidwa nawo. Masamba mchezo anangodzadza ndi nkhani zosapereka chilimbikizo. Nzeru nkukhala nazo kupita pa ground kuti ulime khasu kumangopindika. Ukabwenya mbewu zikamera bwino yamika Yehova. Nthaka ya ku Malawi mbewu zimamera bwino kumabanja owerengeka. Tsogolo kumango yaka pang'ono kuma kuzima kwambiri ngati magetsa Eskomu. Komabe mai Malawi timamunyadira. Ndima ungachuluke bwanji tsiku ndi limodzi kunja kudzacha.
Welcome to Malawi, the warm heart of Africa. Inuyo mwafika pantima penipeni pa Africa. Chambo chokoma ngati ka dansi ka ingoma. Chamba chokoma. Takulandirani ku Malawi, zilankhulo zambiri mbiri ngati nchenga. Chigawo chapakati amati takulandirani ku Malawi. Chakumwera mango chimachinga ntacha baraka kwa wacha wangalusa amati. Twapochele njomba, anzanga china sibweni amati, tampokelelani sibweni. Takulandirani ku Malawi, nyanja yokongola ngati sewu wa Mandala. Somba mpweche pweche kutapa kutaya, achina shambo, mpatsa, milamba, bombe, nkututu, usipa, ulipakali pakali, kutamangisa mafailo, kuchulukisa tuche mbele wao. Kwathu kuno muzapeza alakatuli, achina Kyuma Lewesi, Robert Chiwamba, komanso osaiwala, ine wanu, Great W. Julius, ndi nzangayu, Nzembe the Poet. Ansa njetu akutiti zatha, koma ife tizangosowa, ngati mneneri Eliya. Kupita kwao konkucha, kwa Yesu mfumu, kukakhala mfulu, iwe Malawi taona. Chilengedwe chako chokongola, chosangalasa maso, phiri la Mulanje, Malape Pillars, Nyika National Park, zili mphamvu yokopa alendo, ngati mkazi wachimasomaso, nawenso penyesesa, usataye chikhalidwe chako, kuchitira alendo zabwino, kumbuka. Ocheleza alendo, adacheleza angelo, nawenso khala munthu wabwino, pakuti zamawa siziwika. Nkutheka mulendo azabwera mdziko likambaka munthu wokoma mtima ngati iwe. Iye nachitira umboni, nasindika, zoonadi, Malawi ndi pa mtima pa Africa.